we need to own huo, yani ukoo. We need to own ukoo. Na nadhani pia kingine kinachotokea, watu wengi tunashindwa kuown ukoo kwa sababu pia hatujui maana halisi ya unyenyekevu. Moses was humble. Kuna mwalimu Makwaa, I once talked about his WhatsApp group, anafundisha tujifunze kutoka kwa Musa, like everything around Musa. One of the things anasemea, somo kisoma kwenye stories za Musa, utagundua kwamba alikuwa pia ni mnyenyekevu. Mbali na kwamba alikuwa ni mtu mwenye hasira, ametokea kwenye ile nini ambayo inasema, mbali na kwamba, lakini alikuwa ni mnyenyekevu. Lakini pia ukiangalia, he was a great person. Alikuwa ni mtu, kwani Mungu mwenyewe anasema amemwonyesha Musa njia zake. Bwana anaweza kutenda. Yaani njia kama like amemleta Musa kwenye like this is how I do things. Au ndio anakula tu matunda. Kwamba alikuwa great to that extent, but still he was humble. Kwa mwisho siku kutembea kwenye ukuu, na ndio hapo kutovana sisi kama Sikio Podcast kesho tunakuwa tunasisitiza self development, listening to the right things, reading the right things, associating with the right people, tunavyoongelea right people, watu ambao wanakujenga na sio wanakubomoa. Mwingine anaweza akawa anaonekana kama vile anakujenga, lakini kumbe anakufanya uone mediocre shida hiyo.
Yeah.
And at times we do that to people. Kwa hiyo it's high time we get out of that.
Yeah.
Hi everyone!
Hello, hello! Welcome to Sikio Podcast.
This is a platform that allows you to be heard and for you to be an ear to others in every aspect of life. Welcome on board and let's do this!
Hello guys!
Hi guys!
Hi Gigi!
Hi baby!
Welcome back to Sikio Podcast.
Welcome, welcome, welcome.
Yep. Okay, welcome back. Kwa wewe ambaye you've always been with us. Kwa wewe ambaye ni mgeni, karibu sana.
Karibu sana.
This is Sikio Podcast with your very much anointed and favorite dual host. My name is Banda Leifert. You can call me Banda Baba Leifert.
And my name is Gift. You can just call me Gigi.
Yep. Thank you very much. Kwa hiyo ambao umeendelea kuona subscribe, umeendelea kuona share our content, umeendelea kuona like, and so many other things. By the way, thank you very much. The YouTube tribe is growing in subscription. Yeah. God bless you.
God bless you.
Instagram pia, thank you very much for your following. Instagram to @sikio_podcast. TikTok the same, @sikio_podcast. Why am I yawning? Okay, YouTube.
You tell us.
YouTube, tunatumia Sikio Podcast. So guys, thank you very much. Gigi, welcome back.
Thank you.
Good to have you.
Good to have you too. You're
thank
looking
you.
Good.
I love you too. I love your outfit. Danny. Hello, Gauni. We shall talk after the episode. Okay, guys, tell me something. Tuongee, am I just do my thing? Anyways, maybe the Tedera, something like that, you know. I'll be that kind couple, the
Tedera. Yeah. So how have you
been? I've been well. This is March. March to kona thing at the return. Ambapo katika the return, tulipata the whole revelation, ama the whole message, kutoka kwenye story, kwa mfano kama ile ya Musa, kwamba there's some things ambapo ulikuwa umefanya awali, ukaacha. Ama some place. Places you were there before, ukaondoka. Ama some people you were connected, you related, you guys were related at some point, then maybe you were no longer related, and you know, evil. And then it kind of the theme, the return, kwamba God is calling you back to some places, to some things, maybe some business, it's a ministry, obligate vile. Na hapo, sio kwamba unaitwa tu kurudi, nope, lakini sana sana kurudi na Mungu ili kuweza kufanya ukombozi, just like how Moses was called back to Egypt because alikimbia for 40 years and then akaitwa back to Egypt kwa ajili ya kuwaokoa wana wa Israeli. So how has March been? March imekuwaje?
March has been marching.
Guys, you heard that?
Yeah, March has been marching. Like where? Anyways, I'm glad to come back to have a theme in your return. So, come on, when we return.
Yay!
Sikio in March.
Oh, yeah.
Of course, not just to show faith or anything, but to do the work.
Yeah.
Yeah, to do the work. And, yeah, much has been launching.
That's great. So I also thank God kwa ajili ya mwezi wa tatu. Kwa wewe ambaye unaangalia this episode, unaweza kuwa unaangalia exactly mwezi wa tatu 2025. Ama unaweza kuwa unaangalia na kusikiliza March, I mean April, or maybe May or June. Sasa sasa ni 2026, 2027, vivyo vile. What I've learned in life, kitu ambacho nimejifunza katika maisha ni kwamba Mungu hana limitations zozote za like demographic limitations, hana time limit, hana. So the same things ambavyo amekuwa akifanya kwa Sikia Podcast and the Tribe 2025 in March and every other year. So with him, word of the year this year, in a record breaking year, when I got to 1 Corinthians chapter 2 verse 9, things that no ear has heard, no eye has seen, no mind has conceived. Mungu ndo ameandalia wale watu wampendao. You and me, we love God. So that is our portion this year. So what I want to say ni kwamba, whatever that God has been doing to us and through us, He's gonna do the same thing to you and through you. Just need to believe that. So March ilikuwa tarehe nane nadhani. Ni siku ya wanawake duniani.
Yep.
So how does it feel celebrating yourself as a, you know, you're a lady, you're a beautiful lady. So how does it feel? How did you celebrate siku ya wanawake duniani?
It feels good. It feels good zaidi kuwa kwamba inatokea at the moment ambayo I'm aware of. I'm aware that I'm a woman. I'm aware that I get to be celebrated, but most importantly kwamba I can celebrate myself. For some reason, nahisi kuna baadhi ya vitu ambavyo mara nyingi we expect to be celebrated, which is a good thing to be celebrated. Actually, you feel good. Now you feel the love and everything and everything. Lakini for some reason I feel like kama kuna moments ambazo tunajinyima kujicelebrate wenyewe. Yeah. So it feels good like, oh yeah, I'm a woman and I can celebrate myself in anyhow. Yeah. Yep.
Na hapo kwenye moments ambazo tunakuwa tunajinyima like celebrating ourselves, kujisherehekea. Kwa experience too, I know uwezo kaongelea kila mtu, lakini somehow unadhani what could be some of the reasons ambazo zinatufanya tushindwe kujicelebrate. Iwe ni mwanamke, iwe ni mwanaume, because I believe that things sio tu kwa wanawake, it's all gender based. Naamini hata wanaume pia maybe. We are not saying everybody, lakini pia nadhani inatokea pia kwa watu kwamba it's easier to celebrate others kuliko kujicelebrate. What could be some of the reasons?
Nadhani one of the reasons ni ile ya sijui neno gani nitumie, neno moja ambayo itafit yote, lakini unajua kama vile ambavyo ule msemo like extend grace. Yani kwamba we can extend grace to everybody else but not ourselves. Yeah, lakini pia inaweza ikatoka from the point of hata tu nani ile lack of self esteem, like you think you don't deserve or you're not good enough. Ama kuna standards ambazo umeziweka kwamba mpaka nikifika hapa it is when nafaa kuwa celebrated, or it's when I can celebrate myself. Na the saddest part ni kwamba mara nyingine unaweza ukafanya vitu ambavyo you were thinking that ukivifanya au ukivifikia ndio utajisherehekea vikafika, lakini ukajikuta kama you want more. You think like you need to do more. Kwa ni ile hali ambayo you're not in the moment, you are on the go, and like you're just like do it, let's go. Yep.
You wanted to ask some more? I will recall when I need it.
I can't even believe it.
Anyways.
Nasubiria uniprovoke.
Actually, ni kitu ambacho nimekuwa nikifikiria, mimi mwenyewe I was provoked. Na nikasema, I was challenged, and I say challenge accepted.
My God.
Yeah. And I want to post this challenge to you, to the tribe. To everybody. It might not be a challenge to everybody, but I believe most of us tunaweza tukawa, we need that challenge. Kwamba kwanza kabisa mimi naamini kama ulivyosema hivyo vitu, we are most of the time tuko on the go. Ndio maana yani like we are like, what is the next good thing? What is the next good thing? Unajua vile, yes. Kitu ambacho kinatufanya tushindwe kuwa in the moment, na unakuta kwamba tusipokuwa in the moment for ourselves actually, kwa sababu we could be at times in the moment for others.
Yeah.
Kwamba unakuta hata mtu amefanya something, you want to show them love, you want to show them that you celebrate them, especially labda let's say kama ni romantic relationship, you are ready to go extra miles kwa ajili ya mwingine, which is not a bad thing. Lakini kija kwa upande wako, that's an issue. Mimi nadhani pia kuna trauma, we have traumas ambazo pia either we know them or we don't know them.
Yeah.
Lakini hiyo ila mwisho wa siku kwangu inakuja as yani as an indicator kwamba I am not, like, something's not fine.
Mm.
Especially when it comes to me taking care of me and celebrating me. Lakini pia, lakini pia kitu kingine, ambacho nilikuwa challenge ni kwamba sometimes tunaamini kwamba mediocrity ni humility.
No.
Kwa hiyo in every way, then kwamba most of the times tunaamini kwamba kwa mfano, I'll give an example. A very, very vivid example. Ambao nilipotoka pale, nikaanza mimi mwenyewe kutafakari. I remember kuna siku nilishia kwenye status yangu. It was about testimonies na vitu kama vile Mungu alikuwa amefanya like a lot of things. So nikaanza nimeshia kwamba there was a day I was going out. Usiku nilivyorudi nyumbani, mshale wa kwenye mafuta ya gari ulikopo huko karibu na hii. So nikasema the next day ninapotoka nitaweka mafuta. Yes. Maana pia nilikuwa na trauma ka kuzinikiwa na gari sababu ya mafuta. It was in my car though. Kwa sasa nika the next day nimeamka nikitoka mshale umeenda karibu nusu tanki. The previous night yani ulikoko hii. The next day nimetoka natoka mshale unaenda karibu nusu tanki. Sina ile story kadhani labda mshale umeshtuka tu. Naendelea kwenda like it's still there. I go to a point I'm like I'm screaming in the car like Lord, thank you. Like that was a miracle for me.
Me, I was still waiting for explanation.
Exactly. So I was sharing that testimony like the way God ends up around like come at me. So sasa nimeelezea kwa sababu I wanted to share something. Sasa nadhani Kakamega ni Gigi's husband. Aliona the statuses ambazo kwa nimeshare kuhusiana na testimony. Kwa hiyo akawa ameona kwamba nimeshare like I have this traumatic experience ya kuzimika na gari kama so na ikuta by default nikiingia kwenye gari ni gari yangu gari ya mtu yote yule like my eyes is then moja kwa moja kwenye dashboard yani mafuta yapo
kama hujakuta na jambo
yani chakua magari na inihusu hata kama nimeingia kwenye range I'm like nde okay
we see
so I remember siku moja akaangalia pale kwenye gari akakuta mshale wa mafuta nilikuwa nimeweka mafuta siku sasa zikatu zimeenda kidogo kwa mafuta nilikuwa nimetumia kidogo akamwambia akasema akaniambia hongera
uko vizuri
uko vizuri sasa nikaanza unajua niliambiwa ukiweka mafuta mengi
you remember that.
Then later nilipotoka I was like I was just supposed to say thank you.
Yeah.
Not to start explaining. Kwa wisho siku, saying thank you, it does not mean kwamba I'm not humble.
Yeah.
And then saying that, it doesn't mean I am humble. Unaelewa? You get. Kwa nikatoka pale, I was like, okay.
And then all the time.
Ndo hicho kwamba inarudi
sasa. All the time.
Kwamba pale, ningeza kumshukuru Mungu na kusema, okay, thank you, Lord. At some point, ilishia kutokea hadi mtu yule gari inazima mafuta nyende and then at this like it's a moment ya kumshukuru na vitu kama hivyo so kuna hiyo traumatic experience ila pia kuna ile hali ya kwamba kuona mediocrity ni humility kama ambavyo kuna misconception ya umaskini na ulokole ndio hivyo hivyo ambavyo kuna misconception ya humility na mediocrity kwamba tunaona these things vina coexist for a person to be humble you need to be mediocre if you are existing in your full potential inakuwa either kwa mtu mwenyewe inakuwa translated as you're being prideful, you're being boastful na vitu kama vile yani wewe mwenyewe ndio unaweza ukajitranslate hivyo na ndio maana tunajiuliza so the challenge that I was exposed to ni kwamba I should know and I should understand that first of all being great is not for me the Bible says kila kitu tunachokuwa tufanye kama tunafanya kwa Bwana. I don't remember the exact verse inavyosema lakini iko like whatever that we do tunafanya kama tunafanya kwa Bwana. Sasa kama nafanya kwa Bwana, why should I do it with mediocrity? Why should I do it kwa kushrink? Wakati ninafanya kama nafanya kwa Bwana ama ninafanya sio kama ninafanya kwa Bwana. And at the end of the day, the Bible says kwa mtu kishakoka when God is your Lord and Savior, Lord it means like my life is not my own anymore. It's God. Sasa ninapojirudisha kwenye mediocrity it's like I'm owning my life. Kwamba no this is how I'm supposed to show up. Wakati tayari have been redeemed. Mm-hmm. Tayari Yesu kwenye John 17 alishaombea Mungu wape umoja, wape sijui nini, like a lot of things alishatuombea tufanye. So nikajikuta like I'm gonna tell myself every time kwamba okay, every time I try to shrink myself kwa sababu everything inaanzia kwanza mwenyewe.
Yeah.
Or every time I try to shrink my confidence, every time I try to shrink my creativity, every time I try to shrink my testimony, sababu kuna muda Mungu anafanya mambo makubwa na anaweza akakupa neema cause at the end of the day sio kila kitu akakupa neema kushare. Kutokana na audience iliyopo, wengine maybe they're not mature enough kupokea ushuhuda. Unaweza kuwabomoa baada ya kuwajenga. Kwa hiyo as long as napata directions za kwamba hapa ameniambia niseme this testimony, haijalishi ni kubwa kiasi gani, I should not shrink it. I should show up unapologetically in my greatness, but also ni own my greatness radically. Kuna watu wajua wako radical, akisema A ni A, you don't move them. So ikija kwenye swala zima la kuwa great, I should be radical. Because it's not me, I didn't create myself. I didn't put all those things in me. Na kitu ambacho nimeendelea kujifunza as I was being exposed to that challenge ni kwamba everybody is special, lakini you not everybody owns their specialty. Ni wachache sana ndio wanaown ule special wao, ndio maana tunaona huyu amevumbua ndege kwa sababu wali own ile special wao.
Now only, they tend to stand out.
Exactly, you stand out. Kwa hiyo sio kwamba Mungu ameweka kwamba ametuumba, guys, mimi ni kitu ambacho naamini kwamba Mungu hajamuumba mtu yote ordinary kwa sababu that would be an insult to his work, to his creation. Kwa hiyo kama ukikutana na mpishi mzuri, unajua kabisa what is coming out of from the kitchen ni kitu kizuri. Why do you think Mungu anaweza kucreate ordinary or mediocre people? Kwa hiyo wale ambao wame stand out, it's because wame own ile their special whatever. Kwa hiyo na mimi sasa, it is high time I own the greatness in me. It is high time I show up in greatness. It is high time I start embracing it instead of kuidigimiza. So that is the challenge I'm putting to the tribe. Na wewe kwako, are you showing up in your great potential? Because it is okay. Actually, you are supposed to show up in your greatness, in your full potential. And with all that that I've been kuanzia kwako mwenyewe, kwa mume wako, kwa watoto, to the world, you're supposed to show up that way. Kwa hiyo, that is the challenge that I've taken, and kwa sababu ni kitu ambacho I've not been used to doing, ni kitu ambacho I need to keep reminding myself constantly until ki sink in na kianze kuflow kawaida.
Yeah, as you're speaking, kuna muda nilikaa like, nikae na yani nakumbuka na unajua kuna some vitu vinaweza katikana kwa like I'm returning all the glory to God. Which glory now?
Umeshaida dilute your glory, man.
Glory like which is that even mine? Yani umeida dilute, umegawana naye hapo katikati. Maana ndio hivyo, like a lot of explanations like Hamna, like in the name of being humble, right? Kwa kweli, Lord have mercy on Gigi. Lord have mercy on me.
Amen, amen. It is a way to support to all of us. Yes, to all of us. And then, kitu ambacho pia nimekuja kujifunza ni kwamba kuna post alishia kupost some of Sally. Akasema kwamba don't underestimate. Sasa aliweka, sikumbuka amekuwa kwa kusema, lakini ilikuwa kwamba don't underestimate the power ya stupid people.
Okay.
Hivyo unajua kuna mtu anaweza akasimama in front of the camera very bold, very courageous, very confident, lakini kitu anachoongea hapo alafu kuna mwingine ambaye you are supposed to say something that will bless people, you are scared. We're not saying everybody will be standing in front of cameras, lakini inaweza kuwa mko audience, inaweza kuwa ni kwenye familia, inaweza kuwa ni kanisani, lakini una we shrink after the world, the way the world is haikubali vacuum, so lazima ukikaa kimya wewe lazima
kuna
ambaye atakuwa
ukisipofanya
yeye lazima kuna mtu anafanya. Kwani how do things come about mpaka baadaye nikuja mambo sio yale ya upinde, mambo sio hivi vianza tu kidogo kidogo hivyo. Asante Mungu sasa hivi amefanya turnaround. Kwa kama hivyo, kwa mwisho wa siku we need to own We need to own ukoo. Na nadhani pia kingine kinachotokea, watu wengi tunashindwa kuona ukoo kwa sababu pia hatujui maana halisi ya unyenyekevu. Moses, for example, kuna mwalimu Makwa, I once talked about this WhatsApp group, anafundisha tujifunze kutoka kwa Musa, like everything around Musa. One of the things anasemea, somo kisoma kwenye stories za Musa, utagundua kwamba alikuwa pia ni mnyenyekevu. Mbali na kwamba alikuwa ni mtu mwenye hasira, ametokea kwenye ile nini ambayo inasema, mbali na kwamba, lakini alikuwa ni mnyenyekevu. Lakini pia ukiangalia, he was a great person. Alikuwa ni mtu, kwani Mungu mwenyewe anasema amemuonyesha Musa njia zake. Bwana anasema, yaani njia ni kwamba like amemleta Musa kwenye like this is how I do things. Hao wengine wanakula tu matunda. Kwamba alikuwa great to that extent, but still he was humble. Kwa mwisho siku, kutembea kwenye ukuu, na ndio hapo kutokana sisi kama Sikio Podcast pia tunakuwa tunasisitiza self development, listening to the right things, reading the right things, associating with the right people, tunaongelea right people, watu ambao wanakujenga na sio wanakubomoa. Mwingine anaweza akawa anaonekana kama vile anakujenga, lakini kumbe anakufanya uone mediocre to the community. And at times we do that to people. By your entire time, we get out of that.
I've been asking myself, like, where did that come from? Like, why can't I just, kwa nini tu mtu asinipe a good compliment na nikasema tu just thank you? Why do I need to explain myself? And the explanation yenyewe, when you kuna ile explanation ambayo, maybe you're sharing a tip or something, kama like, thank you, but I did this one, I did 1, 2, 3, maybe you can try do it or something. Lakini mostly ipo kama kwenye kuonyesha like, we, hata sio hivyo, ni hivi tu. Yani like, lazima tu kuwe na kakitu hapo cha ku, I don't know, lakini I'm like, when did I reach here? Like, what happened? Ni nani aliyenijeruhi? Au
nilijeruhi?
Yes, hiyo lini. Okay, challenge accepted. Yeah, ila I love the part about umesema kwamba like you remind yourself every now and then until it sinks in.
Yes.
Yeah, so that gives not room ya kuwa sloppy and everything, lakini kuelewa kwamba like it's a process. Kwa sababu kama at this age I've been doing that for so long, so kitu ambacho just wake up in the morning and kuwa like, yep, I'm out of it, lakini just being intentional na kuwa ile very cautious kwamba like, okay, this is that time, like this ule ndio muda wa mazoezi ndio huwa hapa sasa. Kwa sababu unaweza ukawa like okay I'm in my full potential, lakini opportunity inakuja kushow your potential, unakuwa like now, maybe. So yeah, kwa ile kwamba kuwa kwenye moment ambayo like I can recognize kwamba okay, now this is the time. No, the time, like I don't expect kufanya majabu at once, lakini ni process moja baada nyingine until when we are there.
Yeah.
So, thank you.
Karibu, na pia natamani kuongezea kwa kufanya challenge. I believe the Holy Spirit is reminding me this, kwamba mwisho wa siku pale ambapo Biblia inasema aliyepewa vingi kwake ni kutaka vingi. Ile ukiangalia ile story ya wale walipewa talanta, alipewa tano akaenda kazalisha, ile alipewa ngapi akaenda kazalisha, ile alipewa moja akaenda akafukia. Sasa Mungu amekupa wewe ukuu, greatness. Wewe ambao unatusikiliza na kuangalia, Mungu amekupa ukuu, amekupa greatness. Je, unaifukia? Unaizalisha. Kwa sababu ukifukia, anaitoa Mungu, anaichukua. Yani anatampa mwingine. Ndio hapo sasa tunakuja kwamba unakuta mtu you are praying for something, na pia kingine ni kwamba kuto kuishi katika ule ukuu, ama kuto kuon ule ukuu, pia ni insult kwa Mungu. Kwa sababu unajua unaosema I give you the glory, I give you the honor. How do you give that the glory? Sio tu kwa maneno peke yake. Even by how our minds are thinking and processing things, greatness. Kwa sababu mimi acknowledging God's creation na ukuu wake ndani yangu, ndani ya mtu mwingine, that is also one of the ways I glorify God. Kwa sababu utukufu ukifanyika kuwa mwili, si ndio hapa naona we utukufu wa Mungu hapa. Sasa mimi navyo utukufu wa Mungu kufanyika kuwa mwili. By being mediocre, by hiding, by showing a bit kama vile we are created differently, that's very obvious. Lakini kila mtu amepewa ukuu ndani yake. Na pia sisi ama mimi hapa, kuto kuweza kucomprehend ukuu wangu. Nitashindwa pia kucomprehend ukuu mwingine, na ndio maana pale unakuta when I hear a certain testimony, kuna mambo mengi. Ninaweza kaona huyo mtu ana drug. Nikaona huyo mtu anadanganya. Why? Kwa sababu mimi mwenyewe tu sijaweza kucomprehend. Once I comprehend my own greatness ambayo Mungu ameumba nayo, it's also going to give me room ya kuona ukuu na utukufu wa Mungu kwa wengine. Yani naona ile ukubwa na vitu kama vile, na hapo pia itatutoa kwenye ile mindset ya kuona kwamba vitu fulani ni vya fulani tu. Unajua kuna ile mtu unakaa unaona kwamba only certain kind of things ni kwa ajili ya watu fulani. Sasa tukiweza, hiyo ni kwa sababu tayari tumeshajiwekea kwenye kundi. Mimi ambacho naendelea tu kujikumbusha mwenye, I say guys, this is very personal for me. Yani, I'm going to remind myself every day, Belinda, it's okay to be great, but it's not for me. Na sikujiwekea mimi huo ukuu. Sasa kama sijajiwekea, wewe imagine mtoto wako, umpe kila kitu kizuri, alafu yani anakiweka tu ndani, hakitumii sio yani chochote. Yani, and you know ana uwezo wa kuvitumia. Ana uwezo wa kumsaidia kwenye kutatua iki, kusaidia na wengine na kufanya. So pia tuache selfishness ya kujiona kwamba mimi najua hiki, mimi kila kitu. Kwa sababu pia there are so many people behind you. Imagine mimi kufunguka kwangu na kukona kwangu, imagine kuweza kuwafungua watu wangapi nyuma yangu. Kama okay, kama Belinda can be can work in her greatness kwa kumtukuza Mungu na kuwa wonderful, it means I can also do that. Na nikaendelea kuwa humble, na nikaendelea kumtukuza Mungu na kurepresent neno la Mungu, jina la Mungu na vitu kama hivyo. So that is a challenge I am posing to you, to me, to people behind the camera, to the tribe, this 2025, if you want to have record breaking year, lazima tuweze ku embrace ukuu ambao Mungu ameweka ndani yetu, na pia tuweze ku embrace ukuu ambao Mungu ameweka ndani yetu, kumbuka Mungu ameweka ndani yako. And imagine how many things umekosa kutoka kwa Mungu, na sio kwa kwamba Mungu amekunyima, ila ni kwamba umeshajiwekea parameters wewe mwenyewe, umeshaji limit kwamba this is how far I can go, and this is how far I can receive. This is pikipiki na pizza. Yes. We can still leave that kwa ajili ya authenticity. Umeshajiwekea kwamba this is how far I can go, this is how, this is, yani mimi kuna muda this anyways, kwa tu imaize kwa kusema kwamba kujinyima jamani, kuna suffocate. I don't know kama people experience that. Many at times I feel suffocated. I feel like I'm in a shell. Lakini ni kwa sababu tu unakuwa na ugoba, like kutembea kwenye full potential, kwenye full brain. You know you have something to say, but you don't say. I'm telling you, it's eating you up inside. Kuna some people Mungu anakupa kabisa neno, sema nao hiki. My friend, mimi na declare I'm past that. Yani I'm in the season, nimesha break free. And it's just gonna be a reminder mpaka ule mfumo umekaa umetikiswa. Alafu wewe, hey,
thank you for that reminder, kwa sababu ni let me just call it a reminder. Thank you for that reminder. Kwa sababu, kama yu inovatima, kwamba tumeumbwa kwa mfano wa kimwenyewe. And he is holy, he is mighty, he is everything good. Why would he make us less of that? And I believe kuna vitu mingi sana tumejinyima wenyewe from God. Kwa sababu anakuwa like, okay, what I've given you hujavitumia, and huna mpango kuvitumia. In the name of you are being humble, in the name of you are being holy, and he's even wondering what kind of holiness is this. What kind of holiness is that? Like watu wanakuwa influenced with stupid things, lakini watu wanakuwa influenced na things ambavyo I think God is wondering what we are doing, because we have so many things that we can influence people with, starting with our own selves first. So activity requires me to come back that we expect to be celebrated and to celebrate ourselves. I feel like actually we don't celebrate people enough.
Yeah.
Because where can we know how to really celebrate people if we can't celebrate ourselves? Oh, at least know how to celebrate ourselves. Those little moments that when you put a, if I'm to plan your event, I can give it my all. How I can come up with good ideas. But you kija kwako unakuwa like vyote tu, vyote tu, mkate unatosha kwa mfano wa keki, like seriously bro, seriously, like do you mean it? Yeah, do you really mean it? Yeah, lakini I think it comes from very small things.
Yeah,
very small things. Kuna this influencer alikuwa na siku moja nadhani nilikwambia kana sema kwamba her mama alikuwa anambia kwamba tokea alipokuwa mdogo she used to get more things kuliko wenzake kwa sababu she could ask for those big things. Lakini sasa mimi nikana nikaja kuipata kwamba muda mwingine hatupati vitu sio tu kwamba hatuombi kama hatuvitaki ila tunashindwa kuviomba kwa uhalisia ule kwa sababu we think we don't deserve.
Yeah.
We don't just say it out loud. You're like, why would you give me that?
Can I share something on that? You want to practice your kitu. You're going to gather Sunday to talk about your birthday at Trini. Then to talk about your birthday at Bro. So, so wakati tunarudi, kwanza tukia kitunda, Gigi and her husband, she drove me off pale Tazara, ili uweze kwenda kwao. So, nilipofika pale, nikaenda pale stand, nikasema, I'll just get public transport, nirudi nyumbani yetu. Mara ikapita boda boda. Boda boda ikapita, ikawa inaita, inaita mwenge 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 kamuza, mwenge chingapi, kanebe nkambia basi nkapana. Sasa, kumbe ni zile boda boda za abiria, like, mimi ni kwa sijui chochote.
What do you mean?
Ndo isha na mimi kwa voo, hapu wapu. Gafa, mwenge mwenge, mimi nisha paka wapu boda boda za kushare.
Where?
Mimi mwenye sijui. Mana nimekana shanga, bula uga na nita mwenge 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 mwenge
mwenge mwenge mwenge mwenge
mwenge mwenge mwenge mwenge mwenge mwenge mwenge mwenge mwenge mwenge mwenge mwenge mwenge mwenge mwenge mwenge mwenge mwenge mwenge mwenge mwenge mwenge mwenge mwenge mwenge mwenge mwenge mwenge mwenge mwenge hapa ni mambo kwa mfano tukanda mka Mungu wangu alafu ilikopo ni mfano Jehova Shammai hata kama simka akapanda mdada maana yeye dunia sasa hivi na mambo mengi akapanda mdada wewe maswali hapa ni mengi nikasema Bwana Yesu huyu kaka hapati mtu mwingine mpaka na shuka tuko Tazara nikasema Bwana Yesu mkaka hapati mtu mwingine mpaka na shuka kwa
biashara za watu rohoni
kwa ndio hicho sasa ikataka ije hiyo hapo hapo unajua sauti ikaniambiaje ikaniambia hivi hivi unajua ni gharama kiasi gani hizi naingiwa ku protect labda marais watoto wao queens and kings watoto wao the price inaingiwa afu yani nasikia like vivid voice kabisa na baby wewe hapa ni mtoto wa mfalme kwa hiyo it can take whatever price mbona price ya bio moja ni ndogo sana kwa hiyo usalama wako yani usalama wako ni muhimu kuliko biashara ya huyo mtu. That is what I heard. Like you are too precious and like you need my protection.
You are covered.
You need my my protection more than kwa sababu nilikuwa naona ile goto kwa sasa nifunge huyo mtu asipate inakuwa lakini hapa nasikia sauti. Bali ngasa Jehova, I'm sitting as your baby.
Last one.
Huyo mtu. Nikasema tu one thing. Huyo mtu tu anisikia nikasema huyo mtu in Jesus mighty name. Hapati mtu. Mpaka tu, mpaka mimi nashuka. Na nikishuka pale, anaweza akapata tabia ya sita.
Yeah, uwezo wake tu wa kupakia.
Kukompensate ile pale. Tulitoka Tazara, alisimama kila kituo na watu walikuwepo. Alikuwa hapande mtu.
Na hizo tulikuwa naona bodaboda imejaa wanamshangaa.
Mimi nikasema hivi
tupande wapi?
Either wanaona bodaboda imejaa ama hata pengine hawaioni.
Mimi naomba tuashumu kwamba na watu washumu walikuwa wanaona tu imejaa. How exciting.
Yeah, I was like mpaka najuka I'm like Jehovah, thank you very much.
I am that.
Thank you very much. Because I was like, yeah. And I'm like, no, I cannot risk myself. Honestly, wakati napenda wale wale siku jua kama yani ni ile kama kwa sababu ningeja nisinge opt for that at least I go for a bajaji ambayo sasa wada wale tuna nyuma yangu anapanda mtu hata simjui nikasema baba no. Kwa hiyo hakupanda alisema hapo kwa Tanzania nimepanda kaida kaita no hamna alipanda nimefika mguuni pale nyome hivi hamna mtu anapanda kasimama swita bata hakuna mtu anapanda kasimama swita
where
every like anasimama mpaka mimi nimefika Riverside, nikaambia asante sana, Mungu akubariki, nikampa nauli yangu, nikaondoka, kwa sababu ndani yangu tayari nilishasema Mungu, the moment nashuka apate wa kucompensate ambao angewachukua huko. So you are saying something, ndio nikaa nimekumbuka huo ushuhuda kwamba I have experienced that.
Thank you. Now remind me, what was I saying?
And I also don't remember.
Yeah, so even niendelee sio tena nipoishia, but anyway, ninachotaka kusema ni kwamba challenge accepted, and may the good Lord help us to know yani the speciality that we have. Know the speciality rather on this world first, yani kwanza who are we? Like sisi ni watoto wa nani? Sisi ni watoto wa nani means kama ulivyosema kwamba ulikuwa unapata that revelation, kama unajua ni gharama kiasi gani inaingiwa, na hiyo ni kwa watu tu au ulimwenguni wenye nafasi like president, kings, queens, could take care of their belongings, their sons and daughters, na mwingine hata pets wao tu, like they have been taken care of kuliko unavyotaken care ya wewe, kuliko unavyoangaliwa wewe, wanafungulao pale amazing kuliko fungu lako, yani hata like yo yeah. And nimekumbuka nilikuwa nimetoa mfano wa huyo that influencer alivyokuwa anaambiwa hivyo. Kwa hiyo muda mwingine ni kwamba tunajionyesha namna tunavyojithamini kwa namna ambavyo tunavyofanyia wengine au ambavyo tunashindwa ku ask for things. Ndio huo mfano wako kwa umekuja na I remember. Thank you Holy Spirit. Yeah, kwamba muda mwingine tunashindwa hata ku ask for the thing kwa sababu tunahisi kama like we don't deserve it.
Yeah.
Oh, why would you give me that? Why would I get that? And by the way, I can't say kwamba it doesn't hurt to ask. The reply may be yes or no. Ukiambiwa no, basi you won't get it, lakini at least you asked. Na ukiambiwa yes, it means what?
Umepata.
So who knows? Who knows? Then it can be a yes. It can be a yes. Na hata kama ikiwa I know, probably anaweza akakumbuka some other time, like you once asked for this. So probably this time around, maybe on your next year's birthday, I can give it to you. Or maybe on the next trip, I can give it to you. This time is kukupa. Na mkine zekati, labda, we have just been stretched on unaweza kuvumilia kiasi gani, how long can you wait and all that. Lakini it does not mean kama like it's a no. Though kuna no pia zipo. Lakini it doesn't hurt. It can hurt maybe for a day or for a week, for a month.
At least as you said, you asked.
Yeah, you asked, like you presented your matter up there and you're like, yeah, this is what I want. Yeah. So kuna kingine anasemaga kwamba bora asipate kitu kuliko apate kitu asichokitaka. Kwenye vitu ambavyo vinaweza kuchagulika. Kwamba I better not get anything kuliko nipate kitu ambacho najua I won't be happy about it and I don't need it. Bora I ask for things that I want kuliko najikuta like I have so many boxes za kufungua na kila nachofungua nakuwa like oh thank you. Thank you. Ni nyingi kuliko wow, like the excitement, the happiness, the joy and all that. So may the good Lord help us. And
amen.
Thank you for sharing that. Yeah, it's just a wake up call and Kongo imekuja at the very, very right time.
Amen.
Yeah, at the very, very right time. I just hope somewhere out there kuna kitu kimeamka ndani mwako, you know.
Amen.
Yeah, mimi ni kuna kale ka wivu na ka anger somehow. I'm like vitu vingati probably vimenipita just because nilihisi I don't deserve or just because tu nimekuwa like you know me, I'm humble, you know me, I like peace, which peace now, which peace now. Me, I'm being soft, which soft? Mimi yeye nasema kwamba Mungu anatokwa na
wenye nguvu.
Yeah, the violent. Tena kwa Kiingereza it's even worse, the violent ones. Not the powerful ones, the violent ones. Not to say kwamba tuende huko duniani tukapigane, tutoane meno, sijui tuvunjane mikono, no. Lakini kwamba let's go hard for the things that we want in a godly way, in a good way. Na ambayo mwisho wa siku it will leave a mark for God and for ourselves here and our generation that is to come. Kwa sababu kama yeye anasema kwamba Mungu atukuzwe kwa ajili yetu, it means kwamba God can make a name for himself through our lives and God can be glorified through us. So kama tutakuwa mediocre, ina maana God atakuwa anaangalia like hiyo. Ili ndo haya ndo matunda yako. Hao ndo uliwaletea mwana wako afya kwa ajili yao.
Now that
it's such a loss, it's just I don't know.
Sister, now sister jitu umeweka that way, it sounds very, very okay. Kwamba Mungu anakuwa mkuu, kwamba watoto wako ndo mtu unakuwa pekee.
Like uliona kabisa kwamba they deserve it all. They deserve it all. This is
this is what this they think
you spoil them too much.
Now
I'm a turn out quite spoiled brat. They can't do anything for themselves. They can't even do
for themselves. But yeah, at least spoiled brat and not come like, I don't know, yeah, this is in a beyond enemy. No, but we were in South.
Yeah, now
that.
We know better.
Yeah.
So thank you for sharing that.
Thank you.
Such an eye opening. Yeah. I just hope Kwamba.
Yeah, I believe it's God speaking to all of us.
Yeah.
Payo, Skier Podcast Tribe, let's do this. Let's take on the challenge. Let's go out and let's be great.
Yeah, speaking of that, kabla tujamalize, we are almost there. I have a theory. Showing up on the days you don't feel like it counts twice as much.
Wow.
Because being consistent does not just make you better at the thing you are being consistent at. It also makes you better at being consistent. But not all days count the same. The ones where you drag yourself out despite every cell in your body begging you to stay under the covers, or when you tie your laces and head to the gym while every fiber of your being screams at you to turn back, those days do something special. They make you the kind of person you can rely on.
Wow.
If you can show up on your hardest days, you can show up every day, and that's how you win.
Wow.
Nimeipata hii when I was like, I know I have to show up today. I know I have to go out. Lord, I just need to be in my space. I just need to feel my emotions and everything. I just want that silence. And Milivo, watch the data. It was one among the first things we obtained. So what I did, I just screenshot. And I was like, yeah, this makes a lot of sense.
Yeah
and it can see I'm moving. I was like, yeah, I'm sure see, just do it. Just show up. Because you don't have any other option than showing up at times. You don't have any other option than showing up. Now it doesn't do you anything good not showing up.
Yeah. Thank you for showing up, Gigi.
Thank you, Gigi.
God bless you so much.
Thank you, Gigi, for showing up.
Yeah,
thank
for
you,
sure.
Baby, for showing up.
Thank you. You want to close up for us? I feel like we should say a prayer. A prayer, kwamba it's a new season. Kuna mtu anaangalia sasa hivi anapata breakthrough ya kwamba I am also owning greatness. I'm also going to walk in greatness. But also the devil wants just rest, you know? Sababu anajua that's not something about your foundation. Kwa hiyo we invite God. We normally pray before we start taping, but hiyo haitumii. Kufanya nini?
Praying, there's something you shared with me before we started taping. Nataka kumbuka tunashindwa kukumbuka, lakini it was one of the things that we got from Mr. President's daughter. Something like, you can't be stopped if you're not moving.
So Charlene Ruto shared something at the summit. I saw come back. Everybody wants to be unstoppable, right? I believe that. If not everybody, then maybe majority wants to be unstoppable. Myself, I want to be unstoppable.
Me too.
So then she said, you cannot stop something that is not moving, which means you need to get moving. There is a business you need to start. There is a ministry you need to establish. There is a relationship you need to start. There is, you know, unataka kwenda kusoma tena. Unataka kuanza to break bad habits or to establish good habits. Start. Just get the wheels moving. Ili uweze kuwa unstoppable. Kwa sababu if you're just sitting like this cup, why would I be stopping it? Like, it's not moving. Unless a baby was falling, I want to stop it from moving. So, it's like you cannot be unstoppable if you're not moving. So you need to start moving.
Let's start moving, guys. Let's just do it.
Thank
you.
So we're going to say a prayer and then tutafunga. This prayer is dedicated to all of us. Let us pray. Father, in the name of Jesus, we thank you for your love. We thank you for your grace. We thank you for your mercy. We thank you for everything. Above all, Lord, we thank you that you love us. You gave us your only begotten Son to die for us, to unlock the potential out of us. I thank you for this person who is listening to us right now. I thank you for this person who is watching us right now. I thank you for they will be watching, not just listening or watching, but having an encounter with your grace, having an encounter with your mercy that is going to unlock the greatness out of them and make the world know that you created them extraordinarily in ways that no man could have ever imagined. Lord, I pray that you surprise each one of us. I pray for unlocking that is going to bring forth things out of us that even ourselves will be wondering what is within me all this time. So Lord, I pray for such unlocking. I pray, Lord, that we walk in your grace, we walk in your mercy, we walk in your glory. We walk in your glory. May your glory that you shone upon us, that you showered in us, over us, may it come to manifest. May it be unlocked, and may we walk in greatness. May we own our greatness without any apologies, and may we glorify you through this greatness. Lord, not just us, but whoever is listening, whoever is under this voice. Lord, I pray for protection, the blood of Jesus that speaketh good things for us. I pray that it speaks protection over us, over our generation, over our purpose, over our callings, over our joy, over our laughter, over everything, Almighty Father, over our marriages, over our friendships, over our finances, our health, and everything, Lord. Above all, Lord, we thank you for this word has come just at the right time. And this prayer is not just a prayer to show that we are praying, but it's a conversation that you are talking and speaking to your children under the sound of this voice, that you see them, that you unlock the greatness within them, and that it is time that they show up in full potential for your glory and in community. In the name of Jesus, we pray and thank you, Lord. Amen.
Amen. Thank you.
Thank you. All right, guys. So thank you very much. It was such a wonderful moment. And I believe God has ministered to all of us.
Yeah, it felt like a pep talk. It felt like, you know, those conversations that you can just have even with yourself. Like, Gigi, you can do it. Like, Gigi, just do it. Like, Gigi, like, it felt personal to me. So thank you.
Yeah. Thank you guys for the first quarter of 2025. You know, woo-hoo! This is the last episode for Lobo Mwaka. So next time you're seeing our faces,
it will be
quarter ya pili. Thank you very much.
Yeah,
it was your governor of a belief, right?
And this is Gift. You can just call me Gigi. Until next time, don't forget to like, subscribe, comment, share, and follow us in all of our social platforms. Bye-bye. God bless you. As we always say, when you are blessed, don't forget to bless
everyone. Yes, thank you, SR Studios.
Thank you so very much. God bless you. God bless you.
You guys should come over here and take a selfie. Thank you so much.